Suno enga. Aya uti sizwe sitalungise kona ke. Ngiyabona bazenzini phongula indeza kwenziwa sebebhedi. Useka kabe uvuseke ke manje angeke sisabuyele mu. Akhale ke kona ke le.
Ayi. Incarnation manje ngeke ngibingelela senzo ngithola ngaphakathi ngiginqa indoda ingalindele ibhekane nenkabi ngeke iphume ingalimele yithi izosave hip hop isave njani naye ifele inkabi ngaphakathi ayibingelela isaqoqotha umfana uyodlala nowabo usunwe inkaba usadodoza ngikhula insizwa aboshiwe kuleli zinja sisakhonkothi nina nijwayele ipiano la ku hip hop asigokothi wozenkama ufuna ibeef yofika itafula lidekiwe uhlale wazi mangiyahlula uphuma ingozi sikuqemile uthi sibonela Petty game usudakile family tree hlahla sensangu yina ngathi usubhemile okay angiqale ngawe ngoba ngathi usuya speeda usesemncane mufasa kima uhlukile nosimba akhale makhala la kima ke cause ukuthinta kule industry sengifamous ngunkulunkulu nangidumisa uxolo mano baba ngisoze ngathuka ifamily kuleli hlathi nguthazane ngisadlala namabhubesi ngiqinisa abafans abenomqondo wamathekena malosikhathi skinny jean komrapper sekunokuvela ipheni I'm Zulu man with the power ngisakhuluma nasty c iflog imi total omrapper kukhuphuka ibp akekho ngangithinta Ngangitsheli ngostoki T Imesidisi sentanyeni kodwa amagaraja MT Hip hop iphethwe inkapso matekisi Thini clock Ngijuthwa i-Facebook ino-tweet But ndumile ko-TikTok Nkhuluma kakhulu ngathi nokugqoka i-gintop Ukhona obhadalela ukushawa Nikhala kamnandi njengo-slip talk Ubani ustoki T uye wenzani Savuka seza umkhonto kimi usesandleni Isidudla ngishiya siphethe inqema Ngidla amabhasi ngidlela umoni Ngulube nginonela Isidudla sinokufana nebhola Wouldn't mind ukukhahlela Kunzima ukufica inkaba fana sekuya Kupukels kipa mahiti everyday ya no figa son kobele Maizizwa ma comment angabe njeni ya concentrate Angobi game ibuzwa gimi ngati hip hop ngi commentate Nituzula kasa rap ye gandhi nkuluma manga Gakalu grepan bangani nansati nyami nam Injali bangulaga gandulaga lbang injaz Nemale ningi setu pal 3.7 ukbon indiab Kuluma lezi indiaba ngoba keke ngumsabaya Ngbuzu kono kolo zayo no manje wongkolombayo Gege npegani nami nonke zingane kasayo batin Flying, born in big, on Gatin Banning and Papai, Peduli Rappi Rank, Ukono Funuktin, Kasu Kasper no Quest, and Tapaman Funi checking, or Soma Tegas on the man, Feleng Nemalening, I'm ambitious and hungry, Lambangisha, my artist, Yam Zimalen Tabin, Kabi Bula Lamachach, Hage Kongan Tin, Tangagum Tin, Tumundum Sap, Wakaluma Tala, Watila, Usuna Tala, Ulambil, Funi Beef, and Kabas Nai Tilendal, Usuna Kaba Nanging in Kontango, and in Nang, Manga Swang, Wooten Tin. No sondela njangindlebe Louis Donman daling track indaba yosikhusikhula ngingene 100k performance ngangitsheni ngo 25k Hip hop will die when you say so you will die when I say so kufa kwakho kuya trend angathi qala la kasenzo RIP King Pro Rick Macado angidlali when it's cash time ngakubheka uthole KO mina nginkalakatha ushunwe inkabi ncakancaka basukela ingadlangadla isikhondla khondla inyakanyaka wena KO uyiqala khona ngacela ifithi wangishayashaya ngagcina ukuthatha ingane zesikole wawudume ngekhara Kara, when I stog it la na sike overseas Now the slung sake singa pelu nga sdaleli spiti pit Omunye nga mteli fit, wati nga banda ndigi ndigi Pega manju banda mpo wati ni hit nga tziki tziki Mafana ndwelu papo zong pendula ngponzi mpama Ninga ngjen nga spugu pugu nota nga siska tso shanya Aga pili lelo ye kanda nga suge linko so shang Ufuni pifu gnigi ngome nga gajiu Gate yendo mbe mtla Manje ngsese underground inkabisa koto amalozi Kuzo mrepa makotiga ngsenga makupelu mkoto To AKA no KO ngagcina nithi ndrani jozi ngigiji map ngoba sinibone kwaphela i-comrade marathon hip hop ikude ukufa mangisekhona ikude ukuphupha mrepha ngibadlalisa phansi sweet dream bakude ukuvuka ngi-underground ngikude ukuya i-flow imanzi bakude ukufutha ngivala ngamabhazi ngeke kuluthwa niyena uzuma sengiqedile nge-old school manje ngingena ku-new school wena
uvalelani manje sitaliyona
hayi ngiyekele ngikhulume
Hey now Stallone uyahlupa man. Hey. Angilwi nensizwa. Ngizwe nje kuthiwa ihip hop ifile obekuthiwa ngezwe no Casper ekhuluma isilungu sakhe ethi bekhuluma whatever bekhuluma. Ngase ngithi cha nama ke ngirephe. Ngiyabe ukurepa nje bu Casper uthe ihip hop ihip hop. Abafowethu stoki thi ngiyabahlonipha uCasper ngiyamhlonipha bonke nje abafowethu ngiyabahlonipha ayikho into embi abafowethu ngiyabahlonipha ngomsebenzi asewenzile kodwa mangithi siyakhala siyakhala khane hayi siyabonga kakhulu iyeza ingoma maduze Big Zulu featuring Nasty C no Pato Ranking iyeza maduze maduze ziyakhala sekonakele swele ubonwe ngahambi swele